El beat de producer.
El Nino. A.K.A. Nairobi. Trick. Wasi, it have been so long, Joe. Kubit bush ndo vako. Kumandimu bado ni vako. What else? Ini tick basi vile mnajua amnitishi. Juna cheki mnangoja kuwaliko kwa mazishi. Tegea kadegea nta wakolkanos makers. Hama wapishi. Ni how many days bila perfection na bado tunaishi. Amjijua tuliwatema na distance already ni thick. Pole sana ngekuwa wapi kasi jaro na trick. Sin merok kwa kompe already mini unique. Na nta rock hard kawa kafloka na riff. Already ntamada na zile mtasema. Adile siku ntapaka glue. Ama ile time mtakuwa na flu. Kasi swing flu. Ati already a king. Nigga be mafani kupe glue. Nowadays mkineke bare si feel bad na pita through. Always on position. Ato unezo ulizi yava kwa masoja. They are my fans also wanajua squeezy. Maujanja siezi dunge niko na flow. Already mlishkilua na El Nino. Others ni rasha rasha. Nikikam ta dance kama Corino. Already united inua mikono. Katiki mekata utengano. Buda hapa ni makutano.
Ili chorus kwa mitaha. Iki give peace of mind kwa jamaa. After kuwa trick vile inafaa. Triganje El Nino ni shujaa. Ili chorus kwa mitaha. Keep peace of mind kwa jamaa. After kuwa trick vile inafaa. Triganje El Nino ni shujaa.
Na step short step nika nimelewa mnazi. Aslin ad esip nimefutwa kazi. Kila place na kisha El Nino. Kayule mzazi niki spit everywhere. Nika nimekuwa cheesy. Naendelea kushanga El Nino nikipanda ngazi. El Nino ni jina kubwa ka jina paro. Na chorea out just because sija toka daro. Kaili kwa kinde already trick imeongezea maziro. Ata zifike trilo ndazichora kwa pepa na bairo. Afrika na wamulika nika niko juu Mount Kilimanjaro. So ninja wacha kujita ole lengu na bado ole kaparo. Overseen kwa rap game ni ite mugo wa kibiro. Nahona na watiki mnipate mbele nikitumia kila njaro. Stop me now. So hard wezi stop nature. Niko top ninja na wait him die. Nika mye bonzi ka vocha.
Ini chorus kwa mitaha. Iki give peace of mind kwa jamaa. After kuwa trick vile inafaa. Triganje El Nino ni shujaa. Ini chorus kwa mitaha. Iki give peace of mind kwa jamaa. After kuwa trick vile inafaa. Triganje El Nino ni shujaa.
Mseku ni get nime walk in the shadow of death. And ain't obvious. Jina yangu imekuwa talk of the town ka fast and furious. The colonies meet, prisons on break. And I'm intercess. Maget pressure wanasema nime Eva. Fast na Chantel nimetokelezea. Nime come blind for long, come unai. Bali nimepotelea. I come in for castages za HIV na XIV. Wala ni ito akiniona, wala ni jua. I got the unique CMV. Red in the darkness, nija, mina shen in UV. Usini beef, ukini mess, ni noma, utachokoza Avril na Maya. Trip given a caution, kuna vile ni kubaya. Ganya mta, sleepy street, nikonazo, ka alfayo. Awawezi nichorea, nida, pia nimekam na trima. Ulizia brayo, amuniwezi you niggas.